Geto limevaa suti, geto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka hai. Chini na sasa tuko juu, chini kutafuta pesa, pesa Mr. Blue. Hatulali tunakesha, na tumetoka kwenye kisa na tunanga. Tipeke likipigwa utacheza, ilala kwa chini puto heza. Kinondoni wanasema mambo ya feza, naitwa Nkadekwa na mechafua meza. Kwanza hard times sikate tama, kila good times sisahau nja. Usifuge chuki mana haitosaidia, bora fuge mbwa tanesa kukulindia. Dunia pana mtu moja hawezi kuja, nesa kupendwa mazese sizo kikata. Mr. T, wa, Mr. T, ta, ronga dundo kama kengeri ya kanisa.
Nyumbani na magani mengine siendesi. Nasita piga hela hilo jinga tuchukie, wakipika majungu ziba skio siwa skie. I say DTA don't trust anybody, time for the Monday. Kwana ngumsi lale
ana kuzi soma,
acha situ kesepa. Kula tungi na madem paka mwisho
ana kuna kitu choma.
So muda wakushanga kamu na penda ram kwani wena chapa.
Hista power ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Na hista power hivi ndo na pa. Hista power ain't nobody can stop. Cheza sika nyange waya, cheza huko on fire. Yule mtoto na mjua mekua mtoto mbaya. Batman, watch out, watch out, watch out.